kuhlele kuyinto eyimpamba nkwici nesambuzo odidanayo engqondweni. Ukuthi ngisho ukwazi lokuthola ukuphumula okuningi, ukulala kwanele, ukuma kancane emsebenzini oyenzayo, ugcina uzizwa ungophumule odwa hayi kahle ekugcineni kwakho konke. Kunesizathu salokho. Angibingelele ngomkele futhi engosini Fresh, ngingusibonelo Pete Ngema, ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Ukuphumula ngokomzimba kuyingxenye yodwa kulesi sizathu. Kodwa ukuze uzize uphumule ngokuphelele, umphefumulo wakho udinga ukuphumula, nenhliziyo yakho idinga ukuzizwa inokuthula. Izinto ziyomelana nawe. Buzoba khona ubudlelo obunzima, kuzoba khona ukukhathazeka ngalokho nalokhuya. Ngesikhathi ngilungisa le devotion, bengazi ukuthi yini engilindile osukwini ukubhekana nolunye udaba oluncinzayo olunsonsothayo kwiministry enguyona. Impilo injalo, into eyenzekayo kithi sonke. Kukulokho kanye okuluqobo lwempilo ongakho uJesu ethi kithi laphaya kuMathewu 11:28-30. Zaneni kimi nina nonke enikhatheleyo nenisindwayo, mina ngiza kuniphumuza. Bekani ijoka lami phezu kwenu, nifunde kimi ngokuba ngimnene ngithobile ngenhliziyo, khona imiphefumulo yenu iyakufumana impumuzo. Ngokuba ijoka lami lihle nomthwalo wami ulula. UJesu lethi isimemo kithi ngesikhathi sithwele kanzima kulokhu kuphila. Uyasibiza, uyasimema namhlanje, kanye nale mzabalazo nongqubuzano lwempilo ukuba size kuye. Ngani? Ngoba nguye kuphela ongasinika ukuphumula komzimba wethu. Futhi izathu sokuthi abaningi abakuzo lokhu kuphumula kweqiniso yingoba engasithathi ngokufanele lesi simemo sakhe. Mlaleli, ubungasithatha namhlanje, ubungakhetha ukuphumula, zanini kimi nanonke nikhatheleyo nenisendwayo, mina ngiza kumphumuza.
Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zi-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi zinkundla lilodwa igama ozolibhala izwi elifresh.